wanna sit for you, so you wanna.
You wanna ins black boys, you wanna. Conservate, you wanna.
Fire, fire.
You wanna champion. You wanna taste my banana. Moja kubanga mugavana.
You wanna taste my banana. Buy Gucci Gabbana.
Omukwano guvawala ato gwange guvalula ochimanyi mbisobola omukwano nkusobola
ogena nonjega itanga vinyewa atenze nempimbanga chivanda oyakukwata kondi muzamba ni muzamba abebi olava olava.
Banana.